ntonga zimhlophe kwa wangithembisa wathi uzobana uzofana nami manje useko ntonga zimhlophe kwa wangithembisa wathi uzobana uzofana nami manje useko ntonga zimhlophe kwa wangithembisa wathi uzobana uzofana nami manje useko
esikruzi mina nawe hlele sindawonye manje useko ubani uzongitshela ukuthi uyangithanda sithandwa sami yazi ukuthi akhali vele I'm feeling crazy like a person olahlekelwe ingqondo ukuthi vele ukuthi angihambe ngingaziwa nokuthi ngikuphi ngibuye mhla urespond answer yakhe sile ya namajida ayangibuza ukuthi ngijide nentombi yakho ubuhamba naye nihambela phezulu inicruzi kanti siphelelephi bengithi ngihlala phansi ngabachazela udaba vele kwehla inyembezi angazi nokuthi ngithini futhi ngizothinda ubani bayangiduduza but akwenzeki
ntonga zimhlophe kwa wangithembisa wathi uzobana uzofana nami manje useko ntonga zimhlophe kwa wangithembisa wathi uzobana uzofana nami manje useko wangithembisa wathi uzobana uzofana nami manje useko
besithanda ukuba ndawonye every time uma ngikubona vele ngihleke isimali sakho besingihlanyisa mntwana umuntu yazi namanje ngiyayibuza ngiphendule ukuthi konakelephi ngoba uma ngibuza ukuthi kwenzakaleni uthi ayi no ngenza ngalutho ayikho iflop engishayile ya ekhumbule lezi nsuku ngibiza babakhe ngirisponde ngithi mamakhe manje lokho kuseko konke kushabalele manje ngiguqe ngamadolo ngibheke phezulu nenkosi efuna ukungirisponda kanti ithini vele nawe uyangitshela ukuthi angithanda kodwa kwamanga sithukuma kancane ngiyaxakeka ukuthi semkancane sahlukanye kanti kuphi umntwana omunye ungifonela daily nami ngifona daily ngitype daily ngishaya ama-voice note daily manje konke kushabalele bengithi ngibiza ubhebhi waluvela ukuthi angeka simisi kancane indaba ukuthi ngubhebhi mina ngiseyena ubhebhi wakho kahle kahle mina sakuthanda inhliziyo yami iyakhala ngoba ungasekho isithanda sami ngiyakudinga nawe ya
ntonga zimhlophe kwa wangithembisa wathi uzobana uzofana nami manje useko ntonga zimhlophe kwa wangithembisa wathi uzobana uzofana nami manje useko ntonga zimhlophe kwa wangithembisa wathi uzobana uzofana nami manje useko
ya yeah, it's Mr. Smooth Boy ya yeah, wentokazi